ya bestie mbadda unga nkuru wozako nensara webiru wozombi teke mubigambo segura vana linako webintu vyo mkwano na kezako na inga uligwefu na vityo vityo mkwano kona lini na atenga munchi mulo mungu webare kunze jukira uruvanyo menyo nefuno muntu wa mutufu malaika webiroto my choice cream de la crimson na uzika yekoku inasimo mtiba teguchaa yuga yuga love yo ya senga na lali na nanywera wanzuguri romutima nene yongiro kumanya ebinyizo nembiga mfuba nyoku biewara maseku sisinka nubula mokuta andike vya dara mkusubiza nja kola bulikisoboko kusanyusa esoka kutonya ochukira mululinga tenacha yetufude wala chikwano webale kungu minkiriza sinze mwangwe nyo wanja galira yo onzikiririza amu kwe kubera chino chendi mkwa gara mubulingiri mkwe itira besti mama bulamu nzasikari mkuchimabu.
You're my bright light, you're my bright light ray. Symbol of a saying, you know I might stay. Since you did a second, now you took my heart away. And I love you, babe. And I love you, babe.
Nkusubiza binonga biva kuntobo ya mtima gwange, mukwano gwange, eyafuka mulongo wange. Munango lichamu wendo nyeri obulamu bwange. Ekitufu kiri nti wansensera nakutegeera santa kemanga nebucha nonefulira gwampanise mubire guwamponye emisege nagwirana nasumbuka nakati nafuna emirembe kimuli kyange kyansonga nkwagala butayosa omutima teguli kusonyiwa nekimala kiwotoka yakumpanga kirabo nava mubiri ebyekito ebirowoozo byakula ebintu mbiraba bulala webale kunzimba nsima byonna byokola onjagadde ebyalagirwa gwondaze gwannamaddala ebizibu tebibulamu naye tubeere nga bagumu ekyabogeza ekyo kyangu tubaleke banoomemu nze kanfube kunoonya oleme kuba nakyojula kembuyaga zikunte oba amayengo gajje nkusuubiza sirikutaa lubeerera nze naawe. From today be my sunny day. Never.